Foto 22 Alkawal Allah Matiu sura go aya sapo jewetati hari 25 Galatian sura nay aya nay hari jobi hala Allah jawmira gonga Allah wi Adam wonde nyalde nyaman nasara ku do sheidanu Allah holli Nuhu ben tokkambe lawol sheidan hitotobe o wi Ayuba kala tagadi ilislam mako o wi Ibrahima imo don jogi alkawal jimako ko min timmi kama no jawmira muwi do foto dum o ngi'a malaikael hangel jawmira niloyi gam yottina alkawal jimako fu Yesu almasihu hanyum woni timmode alkawal jidi dum wadani Ibrahima izuriyam Allah subi lokashire gam nulugo Yesu do lesdi amma o danyama inandi neddo yaye mako goddo goydajo bi'etedo Maryam daso daga asngol ishaku Rebeka bi'etedo ruge amma o biddo tayraka kama yimbe horibe gam o wala babirawo tagado babu mako Allah pofo Allah gongajo Yesu wato kisnotodo imo bi'e Emmanuel hanjum woni Allah hawtade imeden Yesu wari do lesdi gam hisnugo en daga zunubaji meden. Foto dum timmi sendaren foto 23.